mikwano gwange rina emikwano rina sento rina chimanyi omulamu okunyumira nange nyabo bwenkulaba olwo nzijukira bwenali omugagga ganina emikwano kumu naye no nyabo beera mugezigezi abantu tobeesiga nnyo mbakyuka sibeesigwa tuwana emikwano kumu naye kibi kye balina oyo kuba mukwano gwo ngero lina kyetaaga kati no nnyabo bw'aba amaze okukifuna oba bwekimala ne kiggwaawo nga n'omukwano gw'olugukumye nze naye nnafuna essanyu kuba nafuna abasinga Yesu buli kandabeera nange n'omukwano gwe tegukoma ye mwesigwa nnyo alina omukwano buli kandabeerawo Yesu n'omukwano gwe tegukoma eŋŋanda zaffe saako emikwano mbakyukakyuka naye mukama atakyuka kyera bwatyo labayo talikuleka yadolina ekirwadde nga kikulya oba bwavubuze nandikimiranga ye mukama abeerawo bambi nanyiga emitima egimenyese bakukyaye bonna olina ebiwundu ye mukama abeerawo bambi nanyiga emitima egimenyese nalina emikwano nga twesigangana ng'era abagamba wendigwa we baligwa nalina ssente nga nabeera balina nga bwendya ne balya wamaga obulamu ne bunyuma ffe bwe twayoyanga okulya ku kibumba nga tutisante sente ogikuba egonzaawo nali ndowooza nti omukwano gwe twalina okufa kwe tuli twawula naye bine binsimpewo obugagga bwange mu kaseera katono nnyo bunabwabula n'emikwano ne gidduka nali sikimanyi munnange ky'obumu bwe twalina abantu sibeesigwa buwe bugagga bwe twalina ssente zaatugatta ate era ne zitwawula okuva olwo sikyesiga bantu neesiga mukama atakyuka Chuka.